Blow your hustle to factory.
Kodi zinahamba ndani
kaya,
anaziganiza ndani
kaya,
anakhala pasi nkulingalira kuti tidzepangane ndani. Zorenyozedezere ndinkhani hunchichewandi ndani watitidzere ndichani chimakhala chiri chani. Kodi kumwa mowako wanayambitsa nda
na uya zanga
kuti nsime kome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim ucheche wankuonda fanzi imafata ikufunikila medo pena pake zima opsha zina zizima dabwitsa Heidi atinkubisa agre atinkunyasa anapezeka alingalila kuti Malawi akale nyasa fanzi imazipeketa koma life zima kometa amvekele kuti kuyambila lelo kuno kukhala kunzimba kukukhala kunkhatabe ikhala salima kuti tipeze chakudya tidzipita kumunda kukukalima light ukhala kuwala night ukhala kudima
amwene mukungaza
iwe sindikungaza wamva isisi timazipeketa koma zambili tinazipeza wamva kuti tidziwa chankhuni tigawo chankhuni zikhala makala kuti munthu ukakalika ulaka kuganda kukhala kukala kodi zinayamba ndani anaziganiza ndani anakhala pasi nkulingalira kuti tidzipangane ndani zorenyozedezere ndinkhani hunchichewandi ndani watitidzere ndichani chimakhala chiri chani. Kodi kumwa mowako wanayambitsa nda
na uya zanga
kuti nsime kome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim ucheche wankuonda fansi imafata ikufunikila medo odi tipange mbaula tidziphikira chakudya taropa nawo mafuwa panya ya utsi tisi yakudya analingalira ndani kuti tingathe kudya chigumu anaganiza ndi ndani kuti dzina likhale chigumu you know this is not a good that we don't remember them everybody is busy that we are forgotten them I am like a tijala telling you to remember them simolo simolo things swing like a telala ndi nthawi yoti achinyamata tiyambe kuganiza mwachikulu zazingono zomwe tingayambise zizingathe kusitsa chigulu mena napangira John Chilembwe panopatele ndi ufulu musalembane ndi social media akupanga dola nda azungu kodi zinayamba ndani anaziganiza ndani anakhala pasi nkulingalira kuti tidzipangane ndani zorenyozedezere ndinkhani hunchichewandi ndani watitidzere ndichani chimakhala chiri chani. Kodi kumwa mowako wanayambitsa nda
na uya zanga
kuti nsime kome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim ucheche wankuonda fansi imafata ikufunikila medo
amwene mmene kulile kunomu kukhale kulikoma ona bwa sinanga kuli zokometsetsa ndeti ndoti kukhale kulikoma momwemo nanga tipange bwa tinakati kuzuna koma silumveka bwino.